kama chini hapo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy, asante kwa heshima na penzi kulilinda. Mindo wa mutima wangi, yani toka sija miliki ndinga. Tunongozana, akipinda na minapinda. Sema unachotaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, popote pale tunatimba. Baby ni woe, uyu musi ni woe. Gusa leva ni woe. Baby uyu musi ni woe. Gusa leva. Tuende Mombasa kwenye bahari, tukale samaki marina. Kapige ulabu, tukale dance. Oh my baby, I'm in love. Furai to celebrate the way you whine in a meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you every day. Kwengine nitake nini, umwana mke kamili. Meridhia baby, nisha kukabidhi moyo. Shika ufungu wa mama unituzie. Tena je uri sina, umenituliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling, yendo wa mutima wangi, yeni toka siya miliki ndinga. Tunongozana, akipinda na minapinda. Simona chutaka mama,